watching fast. Shetani mithikai kwako sitakosa lakini hii dunia ni kupanda na kushuka staki kujidai hope zangu ziko high mola mimi naomba nikipata siwe na dharau afadhali niweze saidia na wengine angalau kila kitu nimepata baraka nimepata.
Moyo wangu na kupenda,
moyo wangu na kupenda.